Yeah, it's Nora. Yazi, sometimes we grand ube wedwa ungabi nabantu. Yeah, friends, they come and go. They don't stay where there is no benefit. Are you fit to welcome a stranger in your life, son? Abantu abazokuthanda umzuzwana the following day kuba ube luchaba. Listen, mnumama udala wangandifuni kwichomi ezibeka amabali sithi azilunganga ichomi. Ndandingaboni kube lam ingomso balibulala today just because I crushed them and loved them. And to me they were like father. Bendimamela yonke into abayithethayo ndisoloko ndisonwaba nxa ndinabo. Ndathi ndiqhunyiwe yila ntsango katajuda ndabafela abangani bam kwizono zabo. You know uthanda ichomi kwaye uthemba ichomi ube ungaboni. Bakusengcwabeni lakho at your early age bakwenzisa into enobungozi ngokutshayisa itek. Ubaseleka ubalekela lana bazokubethisa ngabahlala ububhe okwengozi yembovane ecunzwe linyawo lendlu. Yazi kubuhlungu ukuthi RIP kwingqina lakho. Yazi kubuhlungu ufela ingqina lakho elizobuya likopo li-enemy yakho. Yayiqaphelaphi ukuba ichomi ayilunganga icaphukelisa ngabanjisale yona nabantu bevana. Yabona nxa unemali you will end lot of fake friends ezizokubasela ngefancy life. Obunye incasa yetywa lobubizayo namankazana azoxhwitha. Zukisani ukhule ulelam ingqina ndisiwa ndivuka nawe ngokuya ndijikela nxa unemali. Ekuseyiloo nto ichomi nxa ingenanto iyakwazi once imani wele kuyo iyakulibala. Khetha ukushiya xela unyana wolahleko mhlazana wawini loto waliflight elilakho ikhaya engakhanga nemention. And that is a issue cause ngoku imali iphelile ubuyele ekhaya se lambatha ekhala. Yeah, leave your friends, let them go. Bayeke bafutheke bavaye empilweni yakho. Just learn to be alone. Yabona apha emhlabeni you come alone and you will die alone. Just accept to be a loner kuba ichomi ziza kuwe nxa unento. Ichomi ziza kuwe nxa usweet. Ichomi ziza kuwe nxa zogaina something. Ichomi zikudinga nxa unento. Ichomi zikudinga nxa zifuni into. Ekuse ichomi watch out nxa ungenanto. Yozibona zidlalela pha okanye zona nxa zigrand kuwe. Yozibona zidlalela pha. Yozibona zidlalela pha nxa ungenanto. Yozibona zidlalela pha okanye zona nxa zigrand kuwe. Yozibona zidlalela pha. Yozibona zidlalela pha. Yeah, isenguNora e-Emirates. Kuninzi ebendinokutsho ngetshomi. Nani niyayazi ukuba ichomi zenu ezinye zilala nabantu benu buphele ubutshomi. But ke ngale ngoma nditsho uba yohluka nani ichomi. But usezofunda nto kwitshomi. Qaphele ezinye ichomi zijonge uba zizofuna ntoni kuwe. Yintoni ebangela nibe ziitshomi. Ningakwazi na ukwakha ikhaya lenu njengoba nisakha ubutshomi? Kuba abazali benu badinga ichomi ezinesidanga, ezithwele isidanga. Ichomi.